nsolo za lupia ebirungi ndi bizula siba mu muzanyo siba mu kujoga we n'abaana bange mwe muzuza mu bidongo nsimbi pesa onzuza tibasi nsimbi muli kyendo wo ndi kukumanga muzao yange ensunga yandetino si muzanyo nunya sente kuwerera baana sente zaffe ndizizula ngolodi w'abaana bange ndi muzula ebyange manyi mukama libimpa ebyaffe switi mukama libimpa nagana lwa fyucha yange nonya damandi w'abaana bange Akola chiro na misana okusobola tulabirira Sweet bambi ninda sina mulala Mera nsolo za lupia Echiroto ndi chizula Siba mu muzanyo Siba mu kujoga Mwe n'abaana bange Mwe muzuza mu bidongo Nagana Rwa fyucha yange Nonya damandi w'abaana bange Nsunga yandetino si muzanyo Nunya sente kuwerera baana Sente zaffe ndizizula Ngolodi w'abaana bange ndi muzula Ebyange manyi mukama limpa Ebyaffe switi mukama limpa